Hatsuki, Hatsuki, yeah. Haye, haye, niwo wange, haye, niwo wange wa mutima gwange, yeah. Nguneza kwikara na yo kufanikwa kuri tsaukanisa, yeah. Muruhanga sweet ndahiwe
Genius Records
Atoki Owange Oliomu Demu Webintu Otebo Owengeso Chari 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 Kwa rumu Chari 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 Kwa sarwe Chari 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 Tukiasi Chale, 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 katuke kole Niwe, uwange, hamutima Leka wakimanye Don't care, till this Kuteke peta, honjwe kienkunda mutwe Sweet utafuwayo digamu vya bantu tibiombe komeka Uvalora mulikurongi hamutima tiba kienda Hatoki, huwange, huliomu, demu, webintu, potebo, huwengeso Chari, 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 kwa rumu, chari, 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 kwa sarwe Chari, 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 tukiasi, chari, 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 kwa tukikole Kusala waitu kwa luwa omuka Please let me take you to my downtown Maracha Hatoki huwange huliomu Demu huwentu potebo huwengeso Chale 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 kwa rumu Chale 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 kwa sarwe Chale 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 kwa tukikoli Chale 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 tukiasire Big up to Robert's Mechanica And them boys Just so Fred and Rally AJ Bros on this one And DJ Villadea Chaka Chaka boys Kana.